baby, for too long. You know my feelings for you, they're like a song. Ni deep sana, ni katu na sing along. Hata tukiko sana, you know I never do you wrong. I know sometimes me na wesi ukombanishana. Natural some of our friends utugonganishana. Plus ni meku neglect kiasi tu. Ile design tumezoya na tu for granted bu. I just wanna say, living isn't a solution. We're back in a mini kuonyesha evolution. From loving you more, hugging you more, making you moan, making you know, baby, you're my number one.
Before I leave for someone else, who is gonna love me better, I can touch you better. Someone to call my bed, but don't let me down, my baby. Give me one more day. Maybe we don't have tomorrow. Baby, love me today.
Kasinge kuwa na kupenda, kwenyu ningeenda. Wa Mijikenda, tunapenda na muenda. Kawe ni wakuenda, ungekuwa umesha enda. Punguza vitisho, we ni wa maina ni mwisho. Na mwaga jasho, nda kuletea za macho. Najua siku deserve, but come on my love. Umekuwa wa mind tangu moshi ya stove. Takumari, but not in a hurry. I'm sorry nilikuhata kibari. Na shikanga nare ukileta swara ngware. Umebamba akishore, usini chore.
Kupenda design ya Romeo na Juliet.
Do you love me? Do you love me?
Nakupenda, nakupenda sana.
My baby, do you love me? Or do you love me not?
Nakupenda jana, kesho, nakupenda kila siku.
Do you love me? Do you love me?
Nakupenda kuwachana haina maana.